vor mondo hinterher caio. Siyaphela namhlanje sililizwe abukho ubuntu. Sizwe sethu siyaphela, senze njani na? Isizwe sikhathele, sizwe sethu sikhathele.
Kavuke ma Afrika,
kavuke ma Afrika.
Isizwe sikhathele,
isizwe siyaphela.
Kavuke ma Afrika,
kavuke ma Afrika.
Isizwe sikhathele,
kavuke ma Afrika,
kavuke ma Afrika.
Kavuke ma Afrika,
isizwe sikhathele,
kavuke ma Afrika,
kavuke ma Afrika.
Isizwe siyaphela,
isizwe sikhathele,
isizwe siyaphela.
Kavuke ma Afrika,
kavuke ma Afrika.
Isizwe sikhathele,
sikhathele.
Kavuke ma Afrika,
yeah 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 yeah.
Isizwe sikhathele,
kavuke ma Afrika,
kavuke ma Afrika.
Masifukeni ba,
kavuke ma Afrika. Kavuke ma Afrika,
sibuyise ubuntu bethu.
Kavuke ma Afrika,
sibuyise ubuntu bethu.
Kavuke ma Afrika,
sibuyise ubuntu.
Kavuke ma Afrika,
kavuke ndoda.
Kavuke ma Afrika,
ubeke ubuhlanti bakho.
Kavuke ma Afrika.